Kichwa iko sawa mambo yote nisha clear. Mbona utafry my idea. Kwanza nsongeza sana usije na unamekamia. Wanangusha wapanga kitambo, wasione kimya kwamba leo na jambo. Wanadhani yeti niko busy na hustle, kumbe najibebisha niko pembeni ya.
Baby, come take all my cash. Fall like a Debbie, say she got it below. Because I'm always getting the ash. Hey,
for sure, you know I got the Gucci and the Louis. These are the homies, all these niggas, they can see me. These are the niggas always trying to undo me. Baby, come sit on my mattress.
Let us sim, wake up, flight mode. Tia kwenye poch, mamba sije kuwa mengi kaja kuleta maugomvi. Si unajua mindo boss. Sim nyingi kila saa, alo, alo. Wanangusha wapanga kitambo, wasione kimya kwamba leo na jambo. Wanadhani yeti niko busy na hustle, kumbe najibebisha niko pembeni ya.